Classic Music.
Sounds by
Baba.
Kaumba kapewa, kaonja kalewa, na mindo nishamwelewa, nikimkosa na kwa kama nachelewa. Nyota mbala mwezi, mwanamke amazing, bona wako wezi, kama unakuwaga nangekewa. Siri sio siri tena, penzi hadharani, usipomkuta kwangu sasa takuwa kwa nani? Siri sio siri tena, mambo hadharani, usipomkuta na mimi sasa tatamba na nani? Asa show, come on upendo show, come on upendo show, show.
My position it is a rule, I say I better let it go. Toka mekutana wewe, kona naona tunapendana. Washa numisa sana roo, napenda mwanamke machinu. Toka nimekuwa na wewe, kama mapacha tunafanana.
Mapenzi waga complicated, sometimes you do whatever is take. Watu watakwambia utasikia no sense, mane siye kiendesha kichwa no break. Nipenzi mengia VIP, na vyo jachia your body on me. Nanipa A, B na C, D, mwenge unachoma kiji. Vuka kwenye mtu arufi, gili malima kwa shamba la B, B, she give me a key, na mtriti kichi, na shuka na panda, she say be free.
Siri sio siri tena, penzi hadharani, usipomkuta kwangu sasa takuwa kwa nani? Siri sio siri tena, mambo hadharani, usipomkuta na mimi sasa tatamba na nani? I say show, come on upendo show, come on upendo show, show.